I know you going through a lot.
Maybe you're passing through the fire.
Banyori nebi uzo munda yu. Chungula mwune eti utirira. Wanoma sake ya kusubizi mbaga. Notu chama sane tuwe sunge mbaga. Joka tuulira biulira. Wama sake ya kulika watu biso mama ulire. Wama tima guba kumenye nyo. Kafiri nuko katiza nyo. Wapane Uganda gende ulayo yeye. Na hili agana. Panke kulibu vya kuwenya. Dani radio na ema nyakubanja na yei. Tewali mbera nene katuna jatata ambala. Tewali, tewali uswa ziru wangu katuna watasiteza. Yei, tulina katuna, katuna lagiro muyagane kuteka. Yoneli umiulita mumba njirikula mchulizo wentia. Manjicho itamu chinyigana enkugambie necho. Azika kopa biega malaku novi kwa sesu.
Chinja chokwa. Manja chikwa.
Chikwa.
Yes, chikwa. Manja chikwa. So itamu chinja kukwa.
Silika mama tokaba. Kwekuna yeso mwikwate. Uwa. Yesu achusa, achusa, achusembela. Ela teliyo, teliyo, chimu.
Alright now, wenda mfune vya libi kutene vita. Silinga wena lilu likatindi na peta. Yambo nyane na kuyo kusabila data. Yapa ningata katipu kasabila mafuta.
Preaching, so tell me why you cry, pa. Tell me why you cry, yeah, Christ got the answer. Me preaching, tell me why you look, pa. Look up on the mountain where we yep that come from.
Manicho itamu chinyigana enkugambie necho.
Sinja kukwa.
Azika kopa biega malaku novi kwa sesu.
Sinja kukwa.
Manja chikwa. Muyesu chikwa.
Sinja kukwa.
Manja chikwa. So itamu chinja kukwa.
A Joshua's
production. Kukama ya manyo kutesa. Katona, katona la gilo muya gane kuteka. Yoneli ubiulita mumba njiri kula mchuli zorentia.
Wenda mfune vya libi kutene vita. Siringa wena liluli katindi na peta.
Yapo nyane na kuyo kusabila tata. Yapa nikata katiku kasabila mafuta.
Manicho itamu chinyigana enkugambie necho.
Sinja kukwa.
Masika kukabie gama la kunovi kwa sesu.
Sinja kukwa.
Manja chikwa.